Sage, latest music.
Toms
on the beat.
I'm a home music.
Sound innovation.
Be still.
Unifala we have time. Na ikutwa ndeni na anija. Na kukweli sama fly. Inge ninkulize za magita. Mi amo Govata nikarikona mwai na janeke silalo. Te amo Anikwa nikukusia kuyochona lulike nifumana. Alianika kula tani samuswa nikamba kukutabula. Anina kukunye misa na wanifata woyo mapeni kila. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na.
Nenilia nakena mwamala tomo nifitile na kindwa. Neluanyi wa mali inge ya lumi wa kinda. Mafosi saka ufela ya supi wa kina. Then I met you. After a few conversations I made you mine. Girl you are fine like wine. Let me take you to my palace we dine. Anina kukusia until we die. Wena uyo munde tali mafela milomo. If I was to choose I'll choose you a million more. Kuwena fela na kuwena kuba wa million more. Kusha unibona ni tali matuminya more. Nasaba.
Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na.
Sound profession. ZLatestMusic.com.